this rap.
What's up, everybody? This is Cyril, the Immortal. And I'm about to run this thing, you know. You know what it is. First time li niche kigi kwa mbulu na joe ulishtuka hadi ukapiga nduru. Huko surprise that isaru ndiyo huyu. Wakati uli niche kajuni kona katululu. Na jifani umekuja kwangu kuzuru. Na situ na kujua buda joe ni kunguru. Una head na jifanya we ni guru. Na mini kikucheki na kuona kakalulu. Boom kakalulu mina roll na uhuru. Kwa kwangori bado mina kunusuru. Mashallah na ogopa kukufuru. Huyu ni mungu bado ananiweka tu kwa nuru. Amtu wako huru, san pate buru. Watakucheka juko klasi ya gumbaru. Amtu wako huru, san pate buru. Watakucheka juko klasi ya gumbaru. Kawe ni rapa joguda karada. Juka niko around mino huanga kamanda. Niko hapa nimekuja kumada. Na penye mina tema na kuonanga mjamba. Nende ni lesa ipiti mtu saba. Kani kuadisia adisia tuwa mother. Hao wengine ni watoto wachanga. Wanalalanga sana mpaka wanavunja kitanda. Kani collect na kujanga kama mwanga. Kinikali utaches tuna waba. Nipate base ni kuseti tumawada. Minimless na napenanga boom ini team ya Wakanda. Atubagui jokuna paka Wakamba. Hakuna mtu wana mind blow etamba. Kani luku daily si hudunga pamba. Kizo meti wana nitadea murder. Daily kombo kastaki kurudi moshaza. Omelegeza na nakuja kuwa kaza. Takini this story zisha fika tanga. Wewe mnafik na unajifanya rafik. Sanye na kuita juna de umekoma kwa traffic. Wanafaku tense tu nimegundua tactics. Takizo mapenzi zenu fake niko lastic. Tiza baby boost kupi penzi laudu. Minisha legeza njoni baby juju. Tasa kinabari baby mia want you. Wendo wa unafanya ruina dunda juju. Tuma faya sinaganti na reverse. Walk on me, mina been down the gut. Aditita kwenye build mina the gut. Rap mina say it's a zero number. Sani mefika ni mekuja kuwa replay. Arabu zao joni kama wali misplay. Zangu ni nazo sasa cheki ni gori same. I'm the baddest for game, keep a distance.
I'm the baddest for game, ni per respect.
Right.